Select your palette. Standard. Passe fabu. Well, it's sexy.
Ngorgo na ina kudi. Kaya passion shacho.
If it's meant to be, let it be. It will be. Never force anything. Time will tell. All the time will tell.
Go and tell your mother you're planning on leaving me, sir. Kana shaite shaite, no go shifai, sir. Firi, 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 ya panano riponje sa
Ndaka simbiswa, ndaka poneswa
Jina itasheka Shangwe nini jina itasheka
Shangwe nini ndeka
Shangwari jina itasheka
Shangani kiziwe
Ujia panano shumisa Jina itasheka Shangwe nini jina itasheka
Shangwe nini ndeka
Shangwani siya ndiri ndeka Yesha jaja, jina itasheka
Kupari niko, ndia niko Ingondi shora ewa shipiko Ikwa shino kwedi uteta mabiko Testa supu, maizkwaro iko oh, 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 oh. Muko ma techniques Ikwa shino tova umbruza, shingruza Ewa chapruza, kwa sasha chipembeza
Kwa ninda imbaziwe Uyue wachu wa imbaziwe
Anozi andi mwari
Mwari,
mwari, gana shangwari
Shangwe nini jina itasheka Daine kudi, daine kudi Kaya pashu shacho
Pase fabu If it's meant to be, let it be It will be Never force anything, time will tell Only time will tell
Nguwante yangwari ya panano imanyisa Kana shaita shaita, nongo shifaisa Firi, 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 ya panano riponjesa
Ndaka simbiswa, ndaka poneswa
Jina itasheka Shangwe nini jina itasheka
Shangwe nini ndeka
Shangwari jina itasheka
Shangani kiziwe
Ujia panano shumisa Jina itasheka Shangwe nini jina itasheka
Shangwe nini ndeka
Shangwani siya ndiri ndeka Yesha jaja jina itasheka
Kupari niko, ndia niko Taingondi shora ewa shipiko Ikwa shino kwedi uteta mabiko Testa supu, maizparo iko
Tova umbruza, shingruza, ewa chapruza
Kwa sasha chipembeza
Kwa nina imbaziwe Uyue wachu wa imbaziwe
Anozi andi mwari
Mwari,
mwari, gana shangwari
Jina itasheka,
sheka
Shangwe nini jina itasheka Daine kudi, daine kudi
Sheka,
kaya pashu shacho
Sis, iwe Apa I'm coming from nowhere Fambanchi bambonge doe Nyangwe kipamba redari goe Iwe, yowe Wazo manya kumasowe Yanga yevo he just couldn't do it Chacha wampa putine my bullets Tenko, iwe
Muko manyalo